Babylon City, Amagino Barriers, Mega Record once again, tunakuja na hichi kitu, basikia mziki. Walonifanya kama wamevuka, sasa leo niko nao, kwenye gemu mimi nimenata na mwaka huu. Wanijua si kwamba mimi ni mgomvi, nachokijua nipo nanyi, si kwamba leo na wafatia, ila kweli wajongea. Hii ngoma imepigwa kwa ajili yenu mmeponda, jua kwamba sitoweza, sasa leo nipo nanyi. Kimziki sasa nimeweza, mjue kwamba sitochoka. Wenikubali leo ama nikatae, wenda keshi kaja kuwa siku yangu. Wenikubali ama leo nikatae, wenda keshi kaja kuwa siku yangu. Sina ugomvi wa mashabiki, nitakuja kwenu niwegemeye. Wenikubali leo ama nikatae, wenda keshi kaja kuwa siku yangu. Wenikubali ama leo nikatae, wenda keshi kaja kuwa siku yangu. Sina ugomvi wa mashabiki, nitakuja kwenu niwegemeye. Yeah, ama Amagino Barriers. Nasikia kila kona ugomvi wa mashabiki. Who is the boss, who the king on this game? Mega Records, this game is mine. Let's go. Si kwamba nachukia lao utu wana nifatiria, but no nonsense. Mziki ni wangu kila kona. Let me tell them, one day gonna meet guys. But I know, this game, there's no boss, there's no king. All of us, we are the same. Hindu mo kibi yukuda, kaya tinyo kekweta. You never know, tomorrow may be mine.
Wenikubali leo ama nikatae, wenda keshi kaja kuwa siku yangu. Wenikubali ama leo nikatae, wenda keshi kaja kuwa siku yangu. Sina ugomvi wa mashabiki, nitakuja kwenu niwegemeye. Wenikubali leo ama nikatae, wenda keshi kaja kuwa siku yangu. Wenikubali ama leo nikatae, wenda keshi kaja kuwa siku yangu. Sina ugomvi wa mashabiki, nitakuja kwenu niwegemeye. Nikubali leo ama nikatae leo. Nikubali leo ama nikatae leo. Misina ugomvi wa mashabiki, misina ugomvi wa mashabiki. Vagaboy TZ, one day gonna meet man. Brain Force, mana wora windi koki nambu. Emeka the 99, yo kitu wiki. Yo ataponda sana kwenye machungu, mwana tupa salute bas. Hatuna upinzani kwenye game, najua traffic.